Tako n'abasawo ne babufuna n'abajjanjabi ne babufuna tegulinga musujja gwa nsiri nti bwe mbeera n'omusujja nzenzekka nze gwe guluma wabula osobola okusiiga abantu bonna abakwetoolodde kyokka eky'omukisa omulungi bannaffe abakugu bagezezzaako nnyo okutubuulira biki bye tulina okumanya singa tubeera nga tufunye ekirwadde kino ekisookera ddala tulina okumanya nti omuntu abeera n'omusujja ogw'amaanyi nti ne bw'aba ajjanjabibwa si kyangu kyaggujjanjaba ne gukola ki
neguwona
oba ne gugenda ekyo kikulu nnyo ekirala ku bye tulina okumanya ogenda okuwulira ng'omubiri gwo gunafuwa ng'oggwamu amaanyi kyokka ng'ekikumalamu amaanyi tokikola ki
tokimanyi
abalala bafuna omutwe okumuluma nga gumuluma waliwo edda twagambanga nti omutwe ogw'olutentezi nga omutwe gukuluma tegusirika ne bw'omira empeke ne bw'omira amazzi
gweyongera waggulu
gweyongera kugenda
mu maaso
era abalala ne basangibwa nti atandika n'okuvaamu omusaayi mu bitundu bye mu nnyindo osobola okuva omusaayi mu kamwa osobola okuva omusaayi emabega nga buli ky'ofulumya kiyinza okuba nga kijjiramu ki
omusaayi
so kitegeeza ki baganda baffe abali eyabawuliriza nti ekirwadde kino kibi kitta bishop atutegeezezza abantu 10 abafudde abantu 10 si kitono ate mu lulimi olwa sayansi abo be bafudde betukonfaminze betugambye nti gundi ne gundi tukakasizza okusinziira ku byuma nti bakoze eki
bafudde
kyokka waliwo n'abalala
abafudde nga tebabalabye
nga tebabalabye ne wabeerawo n'abalala abafudde nga okunoonyereza kukyagenda mu maaso ze tuyita probable cases nti bafudde bateeberezebwa naye tetunnabakakasa nti bafudde kirwadde kino so enamba eyinza okusinga mu 10 naye kati at the moment bali 10 naye abantu 10 kumpi eba taxi
era eba taxi namba
kubanga tebajja mu Noa emotoka eya Noa tebakyajyamu bajja mu taxi kakati okitegeera mangu tunuulira abantu abali mu taxi nga taxi yonna efudde bwe badde etambula ekyo tekiba kitono so kitegeeza nti bannaffe abali eyabawuliriza ekirwadde kino si kyabyabufuzi wabula kirwadde kyazze ng'endwadde endala zonna mujjukira bwe twali nga tuli mu COVID abantu nga bawakana taliiyo COVID taliiyo naye twagenda okulaba atandise okutta abantu baffe atta omwami atta omukyala abadde omwagalwawo badde mukwano gwo ng'otandika omutya oba afudde tosobola na kugenda kuziika n'olyoka omanya nti ekirwadde gye kiri naye kati nga tukyalina omukisa guno njagala okubakubiriza nti tubeere beegendereza mu buli kye tukola
Azide dakika 28 ezeganye essaawa emu eyakawungeezi kampu mukisa seeka akubuuze katonuma tugenda genda lunye kulondola amazzi tukomewo n'atubulira naddala ku bigambo bye naddala ku ebola nyongera kudoboozeeka
nsooka n'okwebaza mukama katonda atusobozesezza okusinkana akawungeezi kano nebaza olukiiko lwaffe olututwala olwa Intelligence Council of Uganda okusobola omulamwa guno ogusosoboza kubanga obutuufu bwetaavu waliwo obwetaavu nebaza bakadde bange bannange bendi nabo wano okusobola okutuusa amaloboozi gano amannya Sheikh Luwenda Bashir Muhammad disitulikadi wa Mityana Muzimu District ndi musanyufu okwegatta mu puroguraamu eno ku nsonga ebyobulamu n'ekirwadde kino kyannyina oba kiganda kya COVID
okay katumala okunywa kwendulwa amazzi tukomewo ate ne Sheikh tunonadda nga ate tusomana ddala ku kirwadde kino ekya Ebola.